Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
He kōna e purangi tēnei nā te reo irirangi o Aotearoa.
E te tī, e te tā, rauranga tira mā. Mēnā kei te ki te koutou i etahi roimata, e heke ana i tōku kamohi, e tika ana i te mea koi e tenei ko te hōtaka whakamutunga mō whakamaori. Nō reira, tēnā koutou, nau mai, hoki mai, ki tenei hōtaka o tira, kei aku hoa whakamaori, tēnā kūrua, tēnā tātou.
Tēnā kūrua, tēnā tātou.
Nō reira, it is a little bit of a sad moment. Ko tai tātou ki te tōnga o te rā. Hoi anō, he rite ki te rā, he rite ki te marama, te rā he rā kā tō, te rā he rā kā aramai anō, te tikanga, te mamako. Hoi anō, pehea, pehea tēnei haerenga ki a kōrua, amaha.
I pai ki a hau, kā mutu, ki taku mōhio i te timatanga rāno tēnei mahi nei, I whakapuaki ahau i te kōrero a Aristotle, when you're finished learning, you're finished.
Kia ora.
I te rongotanga tuatahitanga o tērā kōrero, e aku taringa i ngā taugata hāke nei, kā taka te kapa, kā mōhio ahau, yes, it doesn't matter how proficient you are in the language, there's always something more to learn, especially when it comes to our reo. Nō reira, kau e pō he te iwi, e mōhio ana koe ki ngā huetanga katoa o te reo. I te reo e whanake haere nei, he mea anō hei ako mā tātou. Ia tātou e ngana nei ki te aku i ngā kupu katoa, i roto i te papakupu, he kupu anō e whakauru ana. Nō reira tētai, e kore rau e mōhio ki ngā kupu katoa. But just not to stop progressing forth in our journey, that's one thing. And even for myself, a lot of the things that I learn in class as I'm teaching are the awesome questions from my actual ākunga. They ask me some real good questions and it makes me think, oh, geez, I better go home and have a bit of a whakaaro. I'll bring this answer back or whatever I come back with. And it's he mea hou, hei rau atu māu ki roto I taku kete me tō kete. So that's, yeah, even as kaiako, we have to understand that we're still learning as well.
Ani piki?
He nui ngā hua I puta I ēnei mahi, you know, mōku ake. You know, I think one of the things, as a kaiako as well, you know, I always encourage my tauira to never be afraid to make a mistake.
Tika.
You know, you can fix mistakes, you can't fix silence.
Tika.
You know, so koenei pia te whakatīnana tanga o te rā āhua, ne, te noho, te kōrero rānei ki mua I te marea, te whakahua I ngā hapa katoa kei a anipiki, ne, engari, I runga I te mōhio kā whakatika. Ne, nā reira, e hara I te mea he āwhinatanga noiho tēnā mōku ake, engari, mā te katoa.
E whakaaro anau, kia hoki kō muri o tātou whakaaro, ki ētahi o ngā whēako, ki ētahi o ngā whakamaori I oti I a tātou. Kei tūpono puta, he kōrero anō, he maharatanga, tērā pēr muri mai te whakamaori, I hoki koe ki tō anō kāinga ki te tutungi anō i te ahi, I roto I etahi kaupapa. Nō reira, ka tīmata ki a koe te tuahine, ka hāre pēnei mai. Tēnā kōrero mai, mō tētahi o ngā hōtaka, e puta ana I roto I o whakaaro, hei mea, matua, tētahi o ngā whēako e mahara tonu ana koe.
Ko te dozen, tērā? The definite dozen.
The definite dozen. Nō reira, kia hoki kō muri ngā mahara ki te definite dozen. Be respected, be respectful. Respect yourself, demand that others respect you, respect others. Me ngā kauwhakaute atu, kia ngā kauwhakaute mai. That's mine. Hea tāu tuahine.
Me tū hei rangatira, me rangatira hoki te noho whakaiti.
Mm.
me kauanuanu. Kia tāu tū tū te kōtua. Kauanuanu atu, kauanuanu mai.
Respect. Ya, kei pai ake tēnā.
Ko te painga o te kupu kauanuanu ki taku mōhio he tū ingoa, he tū mahi hoki.
True.
Engari anō te kōtua, he tū ingoa noiho. Koeira te respect, ne?
Ai.
Ki taku mōhio kāre tāe tātou ki kōtua hia tō taina. Respect your younger
tika,
brother.
Tika.
Engari anō te kauanuanu, he tū ingoa, he tū mahi.
Ai.
He ahua rite nei e nei whakamauritanga ki au nei, ne?
Ai. Build with allies, influence the enemy, execute the five phases, identify, analyze, plan, implement, evaluate. He aha tau, amaha?
Whakahoahoa tia, te hoa haumi, whakaaweawe hia, te hoa riri, whakatutuki hia ngā take eri manei, tautohua, tātari hia, whakaritea, whakatinana hia, arotake hia.
True. Ahuori te tātaua, tāku, whakapūmau hia ngā haumi, whakaweawe hia ngā whainga. Ko te tokorima a Māui e ki ana, kimihia, rangahaua, tātāia, whakatīnana hia, arotake hia.
Rawe.
Ai, hea tāu, hanepiki.
Tiputahi me ohoa, whakaweawe tia o hoariri.
Ai.
Whakatīnana hia ngā mata e rima, arohaehae, whakarite rautaki, whakatīnana arotake ngia. Koe nā noe ho.
Pai.
Ka pai. Ana, ko te mea whakamutunga nei, be relentless. Ha. Never, ever give up. Hea tāu e te tuahine?
Me mana wakai roke. Kau e mate whake, me mate ururoa.
Rawe.
True. Hea tāu, baba.
Kia papa hueke. Mā te upoko pakaru rāno.
Ai, koe ra tāku. Me papa hueke. Ake, ake, ake.
Ka mutu, koeira tetehi kororo rongo nui o roto te arawa. Kaua i a rātou haere nei ki te pakanga, ka whakaputaina te kororo i mui te haerenga. Kia kau e hoki mā te waiwai tūtuki, engari mā te upoko pakaru rāno, ne? No reira, koeia.
Koeia pea te tahi o ngā tino tuhinga i whakamauritia e tātou. Nā te mea, tuatahi rā ko te whakaaro, ne, o era mātāpono te definite dozen rā, tuarua ko te kitenga i ngā whakamauritanga rerekē i hua mai, ne, i tino kite hoki i te reo a iwi, i puta i te rā.
Tika.
Ne, kamutu i rerekē hoki tā tātou aro atu.
Yes.
Ki era whakaaro. Nā, i te mutunga o tēnā hōtaka, ne, i hoki atu ai ki oku mātua, me te mea atu, Mum, Dad, he hanga mātāpono ka waihungia e kōrua ki ngā mokapuna. Nā, he hanga ngā life advice, ne, mena ka te kai mārua rawa, he hae rā. Ana, i te mutunga iho ka āhua, ono noi hope kia rāua.
Ko tetehi o ngā huanui puta, i e nei hōtaka nei, ko te āheinga ki te whaka Māori, ahakoa o paki, ahakoa o kawa. I te hi wā, he kāhua hea haere ngā kororo. Engari, ko tetehi o ngā mea tino pai ki hau ko tā Martin Luther King.
He korona tōku?
Ai, ko ia. I tino ratau ki tērā ahakoa te ōkawa o tērā horopaki me tērā kororo āna. Nā tātou hoki tetehi wairua whakakata i whakauru ki roto.
Tikara wātū, no reira, kia hoki kōmuri ngā mahara ki te whai kōrero a Dr. Martin Luther King.
When we let it ring from every village and every hamlet, from every state and every city, we will be able to speed up that day when all of God's children, black men and white men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics, will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual. Free at last, free at last. Thank God Almighty, we are free at last.
Let freedom ring from the heightening Alleghenies of Pennsylvania.
Alleghenies? Put on it?
Aye.
Okay. Pere ante... Pere ante mana motuhake mai ngā pae whakahirahira o Alleghenies of Pennsylvania.
Let freedom ring from the snow-capped Rockies of Colorado.
Pere a te mana motuhake mai ngā orangi o Colorado.
Let freedom ring from the curvaceous slopes of California.
Pere a te mana motuhake mai ngā pinakitanga o California.
But not only that, let freedom sing... Oh.
No.
Let freedom ring from Stone Mountain of Georgia.
Kei konei ngā iwi e kapa.
Engari he pai he kaunga.
Kei te whakarongoa a Browne, a Mataia ki a Tāua e ngama mei.
Me tā rātou ki at hea hoki o te kokorua nei.
Hare tonu!
Kei runga te ringa i te rā. No.
Tuia
ki tērā, pere a te mana motuhake mai maunga pōhatu i Georgia.
Let freedom ring from Lookout Mountain of Tennessee.
Pere a te mana motuhake mai maunga mātairangi i Tennessee.
Let freedom ring from every hill and molehill of Mississippi.
Tukua kia pere a te mana tukuna, tukuna kia pere a te mana motuhake, mai ia puke, i ia hiwi Mississippi, mai ia rao rao, pere a te mana motuhake.
And when this happens, and when we allow freedom ring, when we let it ring from every village and every hamlet, from every state and every city, we will be able to speed up that day when all of God's children, black men and white men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual, free at last, free at last. Thank God Almighty, we are free at last.
Ka pai, Chief. Kia ta tūra no tēnei, kia o tia tātau te pāoro i te pere o te mana motuhake. Kia ringi ki a. Kia ringi ki ia kāenga, ki ia hapori, ki ia whaitua, ki ia taone. Kia horo mai te rā, e kotahi ai ngā tamarikia i hoa. Kirimangu, Pākehā, Hūrai, Tauiwi, Porotehana, Katorika. Kia mauringa katoa, kia waiatata, kia waiatahia ngā kupu tuku iho a te hīmene Kirimangu. Kua wātea, kua wātea, glōria ki te atua.
Ai rā, kua wātea tātou.
E āhua maharahara nāu i te mea kāreau i te mōhio mēnā raini i pai tā tāua wairua kata, ne? Te wairua kata i whakatōkia e tāua, i tō mai e tāua. Mēnā raini ko te wairua kata e ahu ke ana i te pai tū, i te paihinga raini. Ai, ko tētahi o ngā mea tino pai e mahara nāu, ngā hōtaka, ko te katoa. E rangi, e mahara nāu ki te hōtaka i oti a tātou, te kiriata o Taken. Nō reira, hei whakamahara ki a tātou, koenei te kiriata me a mātou whakamaori mo Taken.
I don't know who you are. I don't know what you want. If you are looking for a ransom, I can tell you I don't have money. But what I do have are a very particular set of skills. Skills I have acquired over a very long career. Skills that make me a nightmare for people like you. If you let my daughter go now, that'll be the end of it. I will not look for you. I will not pursue you. But if you don't, I will look for you. I will find you. And I will kill you.
Ka reau i te mōhio ki a koe. Ka reau ki au i te mōhio ki o taku ne. Ane piki?
Ka reau i te mōhio ko wai koe. Ka reho ki au i te mōhio hea hamāu.
Te aroa i au ko wai koe. Hea haraini tāu na whai. If you are looking for ransom, I can tell you I don't have money. But what I do have are a very particular set of skills.
Ki te hia pūtea, karagau noiho i ae, he oi he pūkenga ahurei ōku.
I don't want to follow that.
Let's go. Come on, Anupiki. Ae.
Okay. Menai hehi ana koe ki te moni, anei ahu e me ana kāre aku moni, he oi he pūkenga motuhake ōku.
Anei tāku. Me he tau fiti tāu e whai ana, māku ki a koe, hore kau aku moni. E rangi he taonga anō ōku, arā, he pūkenga motuhake.
Nice, e hoa.
Skills I have acquired over a very long career. Skills that make me a nightmare for people like you.
Okay, better just make sure that I'm on. Okay, there we go. He pūkenga I riroa I au I taku umanga I ngā taumaha. He pūkenga e nei, e taua I au te pōhuirangi ki te hunga pēnā I ākoe.
Oh,
what?
Pōhuirangi. I that messed me up too. Nightmare for people like you, eh?
Same. Mine doesn't even make sense, but hoi anō.
He pūkenga kua roa keau e whakangungu ana. He pūkenga ka whakatangata I au hei moepapa mōu ki ākoe rānei.
Yeah, I get the really atahu e tērā, but the moepapa, eh?
Yeah.
Yes, ka pai, ka pai. Māu taku Pākehā?
Okay. kua he
skills.
Te oro otaku reo, ne?
Okay.
Te wano, skills I've acquired. See, can't.
Get away.
Skills I've acquired over a long. Ah, my one, my.
Okay, ka ngana.
Okay.
He re re kena te mehero wahine, hoi ano.
Get away.
Skills I've acquired over a very long career. Skills that make me a nightmare for people like you.
He pūkenga kua ātakohia e au, nōku I taku umanga roa. He pūkenga whakaweti I te momo pene I a koe. Mm.
Koera te wairua, ne? Hoi ana, taihua I ana kōrero.
If you let my daughter go now, that'll be the end of it. I will not look for you. I will not pursue you.
Ki te tukuna e koe, takuta māhine I nāia tonu nei, ka ea I ko nā. Ka rewe kimi I a koe. Ka rewe whai I a koe.
Mm. Ani piki?
Mena ka tuku koe I takuta māhine I tēnei wā nei, ka mātua I tēnā. E kore rawa au e rapa I a koe, e kore rawa au e aru I a koe.
Yeah, ahuari te tōku. O tāku. Damn, keep missing it up.
I nā tukua e koe takuta māhine, ka ea I tērā, hoi nā ano. E kore au e rapu I a koe, e kore au e aru I a koe.
Pai.
Okay.
Wānei.
Koenei te tino, ne? But if you don't, I will look for you. I will find you. And I will kill you.
Te hiki o te reo, kazi. Koe a kei a koe.
All right. Got a viewer, chief.
I te whakaroa ke au ki te kupu, ki te whakamahinga o te heoi I konei.
Aye.
And nā te mea I puta hoki I ae te kupu, but
yes.
He wano, heoi, ki te kore, ka kite au I a koe. Ā, ki reira koe e tūtaki ai ki te hākui tārehe o te pō nui.
Oh, well.
Hine nui te pō, tātā koe e kororo nei.
Okay, do you want me to read out yours?
Yeah, well, because e rua.
Okay. You did two. Okay, here we go. But if you don't, I will look for you. I will find you, and I will kill you.
Okay. Heoi, ki te kore. Ka whai au I a koe. Ka kite a koe e au, ka mate koe I au. Koe rā te mea tuatai.
Okay.
Te mea tuarua. Mo te rā rangi whakamutunga, and I will kill you, ne?
Mm-hmm.
I will find you and I will kill you. Ka kite a koe e au, hei kai mataku ahi.
Mm.
Okay.
Tino ori te tāku. But I went very literal on this.
Hai. Mārama.
Just to bring it home, eh? I wanted to be kia mama, kia rongo koe. I read, hoi, ki te kore, ka kimihia koe e au, ka kite a koe e au, ā, ka kohurungia koe e au. I te mea tātou toko toru I mahi I te rerenga orite I taua wahangara o taua kiriatara, e rangi I rereke katoa a tātou whakamaori. Mm. Koera te mea pai o te whakamaori, ko te kite I te aronga rereke, tērā pea e toru e whā e rima pea ngā huarahi e tāi ana.
Mm.
But you know, let's not get ourselves all caught up. So, karekau a tātou Urban Dictionary I tēnei hōtaka. Hoi anō, Urban Dictionary is a tool, ne? He rauemi tērā, ko whakamahingia e tātou.
Mm.
Nō reira, favourite tools, final thing, favourite tools that you fellas use And are you a fan of Google Translate? Because I know I've used it for other reel. You know, you chuck it in. You know, I use it all the time on Instagram when Brazilians or whatever, jiu-jitsu, you press translate and, I know what they're saying now. So, are you a fan of those tools as well? Hell forgot.
Māori Dictionary, that'll probably, because it's the easiest to access and it's quick.
And it's getting better and better and it better is. And better and better.
So I'd say, yeah, definitely Māori Te Aka, Māori Dictionary. Although, again, just be careful, you know, ata tiro here te mamo ngākupu.
Yes, read the example.
Yes, read the examples. Hui anō, Google Translate. Do I like Google Translate? No, not with te reo Māori, especially not with te reo Māori. And saying that, I do use it, like, for Spanish, because I absolutely love Spanish.
It's funny, yeah. Do I like it? No. Do I use it? Absolutely.
No. But what you also have to understand is that Spanish, I think Spanish, Chinese, and English are the most common languages in the world. So I would assume that Google Translate would have a better understanding of Spanish than she or he has of te reo Māori. But Google Translate for te reo Māori, he kore take huama kaua rawa e whakamahi I te Google Translate. Hey, whaka Māori. Hey,
have you ever used it sometimes when you're stuck on a translation, you put it in?
No, I have really good friends on my phone.
I do that too. I've messaged some friends and, you know, they just take ages. And so sometimes you just need an idea right now.
Are they put really your friends then?
See the scene?
Yeah, your heart. I've used Google Translate in the past. I haven't, like, kawa kite, you know, it's not like I've used it to do my mahi.
Just like the SIS, Māori Dictionary.co.nz and Reo Tupu, Papakupu.
You use Wakareo as well, eh?
Yeah, that's Reo Tupu.
That's Reo Tupu.
Yeah, that one you have to subscribe to e te iwi. Google Translate, I've never used it for te reo Māori. And I was a reo advisor on one particular film. The whole script was
Google translated.
Wow.
And I said, what is this? And then I realised that they had Google translated it. The boss of the film, they were going, well, what's wrong with it? Mm. He says, well, everything's wrong with it.
Yeah.
I have to retranslate this whole thing now, you know, so we need some time. Mm. And they wanted it yesterday, of course. But nā kāra we whakai ana ki Google Translate, which then led me to think, is that the same in every other language?
Yes.
But then Anipiki's just kind of brought up a good...
But we don't know that.
Yeah.
No, we don't.
That's the point.
But I think kupu are okay, maybe, not sentences.
Yes.
Yeah, sometimes they do it word for word, translations, and nā kāre pai ki au. But kāre tū atu I Māori Dictionary.co.nz and waka reo.
Aye.
Yeah, reo tupu.
It used to be that my favourite tool was to text the whole sentence to fire puns. And then, you know, just be like, fire. Just text her the whole thing. She's like, oh, man. But that quickly became redundant and not replied to. E mahara nau, koe nei te ki, Scotty, kia mātou, I mahi mātou I tētai hōtaka mamau, jiu-jitsu, anā ka ki, ka pātai ahau I te mea I waihanga kupu mātou, mō ngā mahi mamau, ka pātai au ki ae, hea te mea pai, o enei mahi ki ae. Ki a koe, ka ki I e, well, you know, atu I te pai o ngā kupu, te mea, ko te mea pai ki a hau, ko tā tātou kawe I te reo Māori, ki etahi wāhi, kaore nei o tātou tupuna, I whakaro kātai, te reo.
Rawe.
Nō reira, koe rā tā tātou mahi, and that's why we're doing this hōtaka whaka Māori, it's not necessarily because we have a license, or kei te whai, tātou I tērā raihana, tērā pē kei te whai, hoi no. It's more about showing our whānau and the wider community that tēnei mahi whaka Māori kaore noho whaiati ana ki tētahi pepa me te pene, rorohiko, tuhinga, whatever, an assignment. Te mahi whaka Māori happens all day, every day, and koenei te ahuranga o te whakarau o rai te reo. Mm-hmm. E whaka Māori I ngā ahuranga katoa.
Koia.
Kia ora.
And it's a struggle.
Yeah. Ka mutu, kia, and I think, you know, all of these words that have been created and then put into the dictionary, they were created
well, not by someone who had a license to create.
Koia.
They were just, you know, kupuna wa iwi first, you know.
Yeah.
Not to say we're anti people that have licenses.
No,
we're,
no.
Yeah.
I was going to say, I'm sure Timothy's got his license.
Has he?
He probably created the license.
Yeah, I was going to say.
He probably created the license. I don't think he does.
Because he created it.
He made it up. He's probably going, I think we need a license. In our time, 50 to go. Hey, whatever the time is. He's probably like, Yeah. Hoi eno, e tino mihi ana ki a kourua tahi o tira ki a koutou, e nui ngā hua kua puta. Kau ana hei nei mo te hōtaka, e rangi mōku nei ano, nō reire tino mihi ana ki a kourua, e mihi ana ki ngā mātā pono, e mihi ana ki ngā mātauranga, me ngā whēako, i ko haina mai e kourua ki tēnei kaupapa, ki tēnei wānanga o tātou. Yeah, it's been amazing. E mihi ana ki te whare nei, nuku te api I manaaki, I tiaki nei, I tēnei kaupapa o tātou. You know whānau, it's... I probably shouldn't say that, eh? You know whānau? How do you do that? You know e te whānau? That's probably better?
That is better.
That is better? Yes. Well, when I say probably, because I'm going to Pāke and Māori?
Yeah.
You know what I mean? It's a little bit of a loophole.
Yeah,
no, not a loophole.
That's going. I'm chiming into the real Māori at whānau.
So you're like, so that's a loophole.
I'm chiming in at whānau, not iti.
Anyway,
that's
whānau.
That's the point that I'm coming in on.
Yeah. Anyway, te hunga whakaro, that's one that we do not want to say. Kia ora whānau. It's ete.
Kia ora ete whānau. Nō reire, tino mihi ana ki te reo irirangi o Aotearoa I tautoko I tēnei hōtaka. Ngā rangatira e noho nei ki tōku taha, o tira koutou te hunga mātakitaki te hunga whakarongo. I would encourage you all to go back and mātakitaki have a whakarongo to all of the episodes that we've done. And then if you've got any more pātai, well then you can email kotihi reo consultants, is it the email, @gmail.com.
Something like that, brother.
Yeah. You can email that email to sign up for the class.
Koia. Nā, tino mihi ana ki a koutou katoa. Nō reira, kei aku nui, kei aku rahi. Nei rā te whakamānawa, nei rā te mihi ki a koutou. Tēnā koutou, tēnā tātou. Kia ora tātou.
Tēnā koutou.
Thanks for listening to Whaka Māori, hosted by Shane Milne, Dr. Anaha Hini and Anipa Kituari. That was the final episode of the series, but you can find the back catalogue on the RNZ website, rnz.co.nz. Whaka Māori is also available to watch on YouTube or as a podcast on Apple Podcasts, Spotify, iHeartRadio or any podcasting app.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.